New Styles na King Rapper this time. Combination King Rapper Omuramuzi. Yeah, let's go. Baby, you are mine. You are mine forever. Second is now come a badger. I want to wish you now and come a damn na ever. Baby, you are mine. You are mine forever. Second is now come a badger. I want to wish you now and come a damn na ever. You my tomato, you my vanilla, you my everything that I need to. Nakukunda we, nakushaka we, nakupenda we, siri. Nakukunda we, nakushaka we, nakupenda we, siri.
Nakukunda we, nakushaka we, nakupenda we, siri.
Minataka jua kama unanipenda au usinipenda basi niambie. Minataka jua kama unanipenda au usinipenda basi niambie. You my only wanna sing every day every night. Basi niambie. You my only wanna sing every day every night. Basi niambie. Minataka jua kama unanipenda au usinipenda basi niambie. Minataka jua kama unanipenda au usinipenda basi niambie. You my only wanna sing every day every night. Basi niambie. You my only wanna sing every day every night. Basi niambie. Yeah.